is my hand in Joe. Bila when you pressure na kesha na
Jane. Safari ya mapenzi kitane. Aziza Anita Anne. Toka na ania nitukane. Eti sina pose sina mane. Niweke pose au nikuchane. Nikupe kiki ujulikane. Hakuna kiki just funne. Sina mshara ila shara. Mziki biashara. Wananitaka leo kina Sara. Sio me, sio Joe, sio G. Wara wara. Watoto wanapenda asali. Watoto wapendi ukali. Wapendi safari. Maisha kufika ni mbali. Na tena kwa msoto mkali.
Man mina wesi jani. Safari is not funny. Jamani ya wataku ni crown me. Usijali haki ya nani. Dema lidhani mini jiga. Nikamwacha kidhani nikapiga. Hakuna goldi wacha diga. Utachezea wazungu wa niga. Ma shopping kutua kwa maduka. Saluni mawiki kusuka. Madisco majoka kuruka. Na jina ni mwandike kwa chupa. Kwa miguu hata nikamaliza moka. Mibado sikuwa kanye. Kumbe ka sister du kitambo kalikuwa Kardashian. Hamna kitu kichwani dashiani. Watoto wanapenda asali. Watoto wapendi ukala. Wapendi safari. Maisha kufika ni mbali. Na tena kwa msoto mkali.
Where's my money yo?
Where's my hand?
Bila when you pressure na kesha na we. Where's my money yo?
Where's my hand in Joe?
Bila when you pressure na kesha na we.
Utanipiga deki nkikudekeza. Maisha safari ndo kuwekeza. Mara nataka iPhone nikakanunuria Apple. Kakatafuna kisha nkakatafuna. Kakataka outi nikakatoa nje. Kakapiga upepo nikakembia exo. Mapenzi mama ntakupa pepo. Mambo za nini nini eh? Karibu depo. Mini zero juu yako. Simama pembeni kushoto tukamilishe kumi. Watoto wanapenda asali. Watoto wapendi ukali. Wapendi safari. Maisha kufika ni mbali. Na tena kwa msoto mkali. Hey. Woo.
Where's my money yo?
Where's my hand in Joe?
Bila when you pressure na kesha na we. Where's my money?